Mamba kubwa buta baweza na viomba marawo.
Yo.
Sipo wa siwatia. Makubwa buta baweza na viomba marawo. Mbale kawa kolima. Makubwa buta baweza na viomba marawo. Sipo wa siwatia. Makubwa buta baweza.
Balicha ebisoko gaba kuja na yekati mabalu nobo twale sebaloja wetucho kukuboja mitima anga jituja ataba bakatulaba tuleke yonga bauja.
Never been a loser, Navio the tutor, used to be the shooter, gained weight like Huda. Huda, when I mess, what you try now? Even competition in Bamarawo.
Navio Bamarawo, mbale kaba kolima, makuba buta baweza. Navio Bamarawo,
yo.
Sipo wa siwatia. Makuba buta baweza na viomba marawo. Mbale kaba kolima. Makuba buta baweza na viomba marawo. Sipo wa siwatia. Makuba buta baweza.
In the club but I'm destined for war. In the G but I'm destined for more. Cooking them hits got the recipe up. Shooting your videos they never be wrong.
Ningire kizimbe kaba sanya wo. Ebyo muzanyo zanyo ebyo bikwa wo. Abadi nena kwe sanya ndisa wo. Bala jala nebuli rwepa wo.
Na viomba mara wo. Mbale kaba kolima. Makuba buta baweza. Na viomba mara wo. Sipo wa siwatia. Makuba buta baweza. Na viomba mara wo. Mbale kaba kolima. Makuba buta baweza. Na viomba mara wo. Sipo wa siwatia. Makuba buta baweza.
In the club, but I'm destined for war. In the G, but I'm destined for more. Cooking up hits, got the recipe, y'all. Shooting your videos, they never be wrong.
And it's just where I started. On my competition day, dearly departed. 30 of boss, 20 countries as an artist. Let me see your stats before you say that you're the hardest.
Na viomba marawo. Mbale kaba kolima. Makuba buta baweza. Na viomba marawo. Sipo wa siwatia. Makuba buta baweza. Na viomba marawo. Mbale kaba kolima. Makuba buta baweza. Na viomba marawo. Sipo wa siwatia. Makuba buta baweza.